Bani Music. Yeah, Shishi Mambo, yeah. 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 Utapenda kazi kila upande kokote na kwenda tunawacheza shalefa na piga kipenga wamekaa wamejana wapiga chenga tanta lila wametoka bila wana panic sauce na sila beef na pika misosi tila tila wamekosa dila na kuona tahira na vaa good na look good kichwa pesa understood understood mashabiki halaiki what's good haha what's good what's good yeah hey maneno sitaki sitaki ku change mood maneno sitaki sitaki ku change mood
zoom 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 na kujaza nimekuona kwanza jump jump na peleta na kwenda jamii jump jump na peleta na kwenda
Wanashangaa atuko juu atuna paa kali mistari wale wanoko wape habari yeah uambie kama tuko tayari hakuna noma kila kitu shali
zima washataa wanashangaa atuko juu atuna paa kali mistari wale wanoko wape habari uambie kama tuko tayari
Chilling.